Funda, ipupa elo pupa xa usulele ubuvuka xa ndisiya isikhele nxiba itafisi kirimoto lincwada khona isikhaftini kodwa ndandisirherezela nqa sithazosi kwazi nathi mzana sikwazi ukutyonandosi bethi ilaiti iphume egasi izophele koneni njengangoko igama lamo asaphele emlonyeni abaringi waze enandihluphi bahlali kuse even ma uncle told me pusha amancane ngoba
so many things uba man ngumel vele lonke izi uba man kuqa nkwazi utlela uthi but more than all wanika inhliziyo now I'm a star ikamva shining bright brighten up your nights dlule zonke intlungu I have my star in the darkest nights I'm everything I am bulela umakhulu bebebaninzi benganiboni bebebaninzi benganiboni jonga namhlanje ndintoni couldn't have made it on my own couldn't have made it on my own gamagama gamako
Shango 2011 24-7 Unkatile from heaven Tela uzinqini ngqayishathe for my parents Mamchawe kawude zenzolo Mkhulile ndimdala ndimngaka nindoda Ekhaya bayazi ithemba likhona Ndimile naphezu kwincwaba nihlabe lingoma
Phezulu engosini Kuhlali ngwele zodwa